channel studies that they cool me by the key one go same. When you speak on them ski, I must have mind the game. Took a BC game, back a AC game. When I did it with Saku Geza, when I aid you team. Smile, when I was scream, I'm back again. Chill out, panic, when you wave you been. Bill, I'm sort of my shit, I am jumbo, where's he game? Can you get more to at your total, then love maintain. About the more you never speak, I talk a joke, spark a legos. But on a kuna virtual level is chop me coast. I talk a body like him, but who they die? The man, I'm missing him, the kitchen of fame, till I die. See what bingo, what kuonga, na home on a lala njani. Bani mecha, mboga moja, kakomba na lala bao. Janja kweke, shima nyumbari, na siku weka bao. Na shanga, stuka uso muda kuzuba.
Chipe shab, kabo ya chipo na hizi sifa. Na kabo na hizi sifa, kikisha watu wali kupa una cash. When he hustler, una support ya kwa familia na uko real. Chipe shab, kabo ya chipo na hizi sifa. Na kabo na hizi sifa, kikisha watu wali kupa una chest. When he hustler, una support ya kwa familia na uko real. Chipe shab, kabo ya chipo na hizi sifa. Na kama una hizi sifa, kisha watu walikupa una cash. Money when he hustler flani, nikuje na dash. Kazi chess kama dami. Jipe shab, kiwa no bavo billionaire. Haters wata show love kwa high five everywhere. Yeah, ilo anza kwa flip kam. Kine kuta club tapagawa, njeo sip some. Flow his thumb, zinaleta snows than a dust slam. Na mean the boss bado jan fam. Trouble some, na his lyrics so bubble gum. Matsila bika chainu bishi so double run.
Jipe shab, kabo ya chipo na hizi sifa. Na kama una hizi sifa, kikisha watu wali kupa una cash. When he hustler, una support ya kwa familia na uko real. Jipe shab, kabo ya chipo na hizi sifa. Na kama una hizi sifa, kikisha watu wali kupa una chest. When he hustler, una support ya kwa familia na uko real.
Beware, sini fuata shika nuku. Fanya mwembo uko liko ilo siji njaku. Dundo mzito wa Q, michana level ya juu. Kazi naisha kabla kwanza mbele min fit Q. Ukitaka kunijua jandaye kujira Bora wailishe zoezi baki tuku nifaham. Jipe shab, ulikuja vini mnyonge mzee. Sasa na mabab na survive nengine na wapata. Kina lambuma, freaking zima na ziri tukujituma. Nyuma na support ya bongo zima. Mtuara tumu soma da tukigoma. Eta wa moro turuguma. Tanzania nzima so unatamana takugoma. Meni soma, chaka wa soko kamchizi chonga. Chini kwa chini ka inji bini unuki minasonga. Kononi Michael Kors na 3 smartphones. Boda na city cross unambi webito. Nyingi sinazotoka na kwingeni za biashara. Bobo waje scratch your balls mzembe zidi rara. Janja kupeleka faida benke ile ulinvest. Boro wa ilisha kabro jani fest.
Chipe shab, kabo ya chipo na hizi sifa. Na kabo na hizi sifa, kikisha watu wali kupa una cash. When he hustler, una support ya kwa familia na uko real.
Chipe shab, kabo ya chipo na hizi sifa. Na kabo na hizi sifa, kikisha watu wali kupa una chest. When he hustler, una support ya kwa familia na uko real.
Zera Gomez Show alongside Zela Adko. Najua unazo feel his flow. Mpo Africa Studio. Enjoy worldwide.
Chipe shab, kabo ya chipo na hizi sifa. Na kabo na hizi sifa, kikisha watu wali kupa una cash. When he hustler, una support ya kwa familia na uko real.
Chipe shab, kabo ya chipo na hizi sifa. Na kabo na hizi sifa, kikisha watu wali kupa una chest. When he hustler, una support ya kwa familia na uko real.